ikibazo chanyo na sande ye muhungu wagende na jali ladies and gentlemen it's me Linux and them jenna day ah yeah yeah yeah
it's Power Records
usivunjike moyo haya majina tu yanapita kuna life of the fame una haja ya kunikata tuyanze safari ntakula kiapo cha utifu na ukweli ah yeah 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 natamani niwe nawe milele natamani mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie sio kwamba na kuomba ndoa kwa sababu umri wangu na kwenda nimesha kwepa mishale mingi ndo maana wazi nasema na kupenda yeah, yeah, yeah. Nimeoneshwa nimeoteshwa una kesha unasali uniombea mbeba nimeoneshwa nimeoteshwa una kesha unasali Nikifaulu maisha baby uwe nyuma yangu ah yeah 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 kwenye misongo ya mawazo nisiwe peke yangu ah yeah 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 nisiwe just up to mother nikishiba nimsahau mwenyeza ah yeah yeah Masha ni mafupi tonje wakati wetu tukaweza baikina Kunje ni wena mfetu Wena mfetu Wena mfetu Natamani niwe nawe Milele Natamani mbingu na ardhi Ziwe shahidi wangu mie Sio kwamba na kuomba ndoa Kwa sababu umri wangu na kwenda Nimesha kwepa mishale mingi Ndo mara wazi nasema na kupenda yeah, yeah, yeah.
Nimeoneshwa Nimeoteshwa Unakesha unasali
Unakesha unasali
Uniombea mbeba Nimeoneshwa Nimeoteshwa Unakesha unasali
Unakesha unasali
Uniombea mbeba Hello beautiful
Fabric.